yako nifanye milele nishi kwenye mwito, nishi kwenye mwito, milele nishi kwenye mwito wako. Sitowai wai juta,
juta,
nikiwa nawe sitowai juta,
juta,
karibu nawe unanivuta,
vuta,
vuta, vuta. Sitowai wai juta, karibu nawe sitowai juta, karibu nawe unanivuta,
oh, vuta.
Uwepo wako unifuate,
follow, follow, follow,
oh, nisiwe peke yangu,
solo, solo, solo,
mapenzi yako yanifuate,
follow,
peke ya
solo, solo, solo.
Walisema sito make it, heti season yangu imeisha, kile hawakujua ni eti Mungu wangu hawezi isha. Mungu akisema ndio, nani atasema hapana? Na tume baraka bilioni, nani atatuma laana? So sitowai wai juta,
juta,
nikiwa nawe sitowai juta,
juta,
karibu na
follow.